dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, urakoze cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo. Kuri iyi nshuro dusangira ijambo yongeye gusubiza amaso inyuma ku ngingo ihangayikishije y'ikibazo cy'amazi gikomeje kubera inguma batari bake hirya no hino mu gihugu. By'umwihariko dusangira ijambo yarebye uko iki kibazo gihagaze mu bice bitandukanye by'ibyaro ndetse no mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Dusangira ijambo yanatereye akajisho kuri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi ndetse n'uko byari biteganijwe mu cyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye. Muti byari byifashe bite cyangwa se bizaba byifashe bite? Uburyo bw'imibare iyo umwaka ushize wa 2016 yagaragazaga ko umujyi wa Kigali wonyine ukoresha metero kibi 190 ku munsi by'amazi, ariko wagombaga kuba warakoreshaga metero kibi 120 ku munsi nk'uko byateganywaga n'ubutegetsi mu 2010-2017. Iyo gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi 2010-2017 yanateganyaga ko Abanyarwanda bagomba kuzaba bafite amazi meza kandi ahagije ku mpuzandengo y'100%. Aha ni naho hari hateganijwe ko umunyamujyi yakoresha litiro 80 z'amazi meza ku munsi ayavomye muri metero 200, mu gihe umunyacyaro yari gukoresha litiro 20 ku munsi ayavomye muri metero 500. Indi mibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ivuga ko mu 2010 Abanyarwanda 74% bagerwagaho n'amazi meza. Imibare iheruka gushyirwa habona ivuga ko Abanyarwanda bafite amazi bangana na 85%. Tugendeye ku biteganijwe n'indi gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi 2017-2024, birakomeza kwizeza ko Abanyarwanda bazaba bafite amazi meza kandi ahagije ku gipimo cy'100%. Icyakora kugeza ubu babona amabi babanje kuyakorera urugendo rutari ruto, barasa n'abataye icyizere. Icyisumbuye kuri ibyo, amazi mabi akomeje kubagiraho ingaruka. Byinshi urabyumvira ku nyakira amajwi yawe. Ibi biriho mu gihe cyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye giteganya ko hagomba kujya haboneka metero kibi 340 ku munsi by'amazi meza mu mijyi yose aturuka mu nganda zizaba zarubatswe. Kuri ubu hirya no hino mu Rwanda haracyagaragara abavoma ibirohwa, abandi babisangira n'inyamaswa. Reka dutangirane n'abatuye mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda bavoma amazi yo ku kiyaga cya Hoha gifata ku Rwanda n'u Burundi.
Mze, waramutse.
Waramutse neza.
Amakuru. Nitwa Eric, ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika igeze hano mu murenge wa Kamabuye, dusanze muvoma amazi ameze gutya. Muyakoze iki?
Turatekesha.
Ikindi?
Tukanayoga. Tukananeshesha.
Kuyanywa mugenda bite?
Tuyanywera aho ngaho.
Ni ibintu mumegereye hano?
Nta kwirirwa tuyateka, turavoma tukamesa, tukayatekesha, tukanayameshesha. Wenda tukanayanywa.
Nta ngaruka bibatera?
Amazi nk'aya ngaya ntiyabura kugira ingaruka, kubera ko urabona ni igishanga, nta mazi meza tugira. Niyo yaje aza rimwe mu kwezi aya robine, ubwo iyo yaje rimwe mu kwezi nta nitwaye kwiyambaza. Harimo abashobora kuyateka, harimo ntibashobora kuyateka bakanyweraho, harimo n'uvoma none agahita anywa. Tubizanye ukuri rwose, amazi nta kigenda ni ukubura uko tugiranye nta kuntu.
Umaze imyaka ingahe uvoma amazi nk'aya ngaya?
Amazi urebye kuva navuka, navukiye n'ahangaha i Bugesera, twavomye amazi nk'ubu amarobine amwe arafunze, araza akaza rimwe mu cyumweru, ariko nta kwira bose tugashoka icyo hohanye. Ntigishanga mbese si n'amazi ngo n'amazi.
Kunywa bigenda bite?
Kunywa nyine ufite ubushobozi arayateka, ariko adafite ubushobozi bishobora kumwiraho. Kuko nyine tuje kuvoma hano dufite inyota turayanywa.
Ubutegetsi ntabwo mujya musaba amazi meza?
Nabwo burabibona. Amarobine yaraje, ariko akavuga ngo imashini ntabwo zirahari, barimo barakora andi mazi kugira ngo aho bayakuruje ubwo ruganda rundi n'urwuzura ngo nibwo tuzabona amazi meza.
Wavuga se ko hari ingaruka bijya bibateza?
Ntabwo amazi yabura ingaruka. Inzoka nyinshi ese wayanyweraho ukabura ingaruka? Kenshi tugenda kwa muganga uvuga ati nta malaria urwaye, urwaye inzoka, bakaguha imiti y'inzoka. Kubera iki? Kubera aya mazi.
Umaze kujyayo nka kangahe
kwa muganga? Ngiyeyo nka gatatu nta malaria bansangamo, uvuga ko ari inzoka. N'ababyeyi bakaba bashishikariza guha amazi abana bayatetse. akayabwa ati nukubera amazi mabi n'ubugeze kwiye kwa muganga aba iyo bakoresha nahanga bari kuyakura hanyuma gasuka mu bigega bakayungura bo bafite ntuza bizasiro bagashyiramo kuba bafite ubushobozi ariko ava hano
ubu hari abantu bo kwa muganga baza kuvomera hano
cyane benshi benshi
nabonye hano mwahahinduye nk'akantu kakabuga nukubera
kubera ko hahora yahorera abantu benshi nkubamaze kugabana uko ko mu gitondo usanga uhuze
ndabona umurobyiwe araroba nibyo
ntabwo ari kuroba ubucubwatsi bwo bwo ntabwo ari kuroba
eh okay ngaho genda kuvoma Ese hano haje haba icyo nakwita inkomati
hanga nka barwanya amazi arusanga barwanya kindi kiyaga bazukava mu kazamuka nuko nyine
uri hano mu mazi bibaye ngombwa kukenera kunywa
naya umwe mfite nyota
bijya bibabaho
bitubaho cyane
uyakandagiyemo urayavoma uri buyatekeshe ibyo bibura bite
byose birakora ari uko yakaraba ari uko yatekesha ari uko yanywa turabikora
ubutegetsi wo mububwiye bubabwira ngo iki
ubutegetsi rega burabibona nta ukundi babigenza amazi barayakuru yariko ubushobozi bukaba buke buya ngo bitigira nakuye ko aza rimwe mu cyumweru akagenda mu kindi cyumweru akagaruka kandi yaje ntagira kuri bose abeshi tuvoma yangaye bibaye byiza mutuvuganiye baduha amazi tukareka kuvoma kino gishanga
abagezeho byakemura iki
byakemura uburwayi tugira by'inzoka n'iki byose twanywa amazi meza ntitumwe kino gishanga
uraho amakuru ndabona ahantu mwibereye ahantu hameze nk'akabuga byagenze bite kugira ngo ahantu hamere gutya habe imbuga
tuvoma
mushobora kwahurira muri nk'abangahe
narenga nk'aho mwijana
Umurenge wose niho uvoma?
None urebe niho uvoma.
Hafu umurenge wose.
Wo ufite imyaka ingahe?
Je ufite 25. Je niho sanaho navukiye. Niho twavomye kuva nabyiruka nabyiruse mbona ahariho tuvoma kugeza n'ubu ngubu nkihavoma.
Wowe ubona ibibazo by'amazi ukurikije n'igihe bimaze ubona hari ikibazo biteye?
Birakidutepe. Nawe se reba nk'ibi biziba.
Mhm.
Mbere gato nko muri za 18 guha muri za 17 nakugeza kuzama kugeza nko muri za 19 icyo ho yari nzima yari taramera ibintu by'ibyakatsi yari amazi y'urubogobogo twayavomaga meze neza uko bukeye uko bwije hagenda hameramo ibi byakatsi uri kubona noneho imyanda ivi gasozi y'imvura guye irabikukumura ibi byatsi byamara kubika ya amazi noneho ibinyanda yose ibiyoka iki byose bikagenda bikisindagira mu aya amazi Nase twangiza tukaza kuyadaha ingaruka zone nyinshi cyane nkubungiyewe uri kumbona uko nguko yewe ndwaye inzoka ya mibe ituruka ku umwanda w'amazi nyine tuvoma mibe burebo yarandinze pe sigeje nyine akagari katunda kose abantu hafi bahatuye bose barwaye inzoka ya mibe bitewe n'iki cyo tuvoma n'umurenge wa Kamwe wose urebye hafi ya bose akagace dufite amibe
muganga yayi gusanzemo
yayi usanzemo pe n'unkuzana ibipapuro bampimye wasanga Amibare yaranjengereje.
None se ntabwo mujya mutanga icyo cyifuzo cyo kubona amazi meza ngo ubutegetsi mwumve icyo bubabwiye.
Twagiha abande, kireka nk'ubu ngubu yenda tukubonye hano turagira ngo tukiguhenda wakidutambukiriza. Wese abategetsi nuko ko babiyobewe. Tubidaha hano tukabasanga bakurya batatureba.
Ndabona inaha umuntu nk'iyo azanye igare gutya kazana amajerikani yose arayakoresha cyangwa harababigize ubucuruzi nabwo aza kuvoma akajya kugurisha
aha harimo ubucuruzi nk'uyu musore turi kubona izinyere kandi afite ziriya kabaka muri zirindwi iyi ni nk'iturugira nka gatatu araza nyine agashyiraho batishoboye harabatishoboye harimo nk'abakecuru abasaza abo bantu ntabwo bashobora kwikorera injerekani ngo baze kuvoma ahangaha bitewe n'ibirometero biri hariya kamabuye kugera hano batuma nk'aba bana rero ngirikani ukajya nawe igurisha n'ijana
reka mwumve musore uraho amakuru witwa nde
ahitanye Ndahimana Elisa
ndakubona amajerekani upakiye angahe
upakiye amajerekani arindwi
urakorera amafaranga angahe nk'uko numvise bagenzi bawe babivuga
igihumbi na magana abiri
ubu gutya ku igare ubwo injerekani uyigurisha angahe
n'ijana
ijana si ubwo none birahura niba ari amajerekani arindwi
n'ijana ariko harimo ngenda ndohora nkagenda nangira iry'itanu harimo naho ngenda umuturage nasanga n'amazi afite nkabatamo muha nk'injerekani ebyiri mu buryo bwo kwidefandamo kugira ngo abone amazi atekesha ibiryo bye bihagije umuryango we
uba uri kubafasha mu yandi magambo
njye ndeba buri kimwe cyose nkamenya icyo umunyarwanda akeneye nimba gihwanye n'amafaranga nk'ayo mucyo cyangwa se nasanga aro mukene namufasha muri ubwo ukene yabafite
niba mbyumva neza nanone niko kazi kawe ukora ukesha amafaranga ku kwezi ushobora gukora nk'amafaranga ngahe
ku kwezi 35
35 uvoma yamaze
okay
umaze kuvanamo iki muri ibi bintu uvuga byo gucuruza amazi
y'ikiraga cyacyoho iterambere ryanjye bamufite inkwavu 8 nkagira ihene 3 nakuyemo nakanyana kamwe naguze ejo ndi 2020 mudufashije mwadukorera ako ga service mukazadushakira amazi mazima
ahubwo numvaga wowe amazi meza aje yaba guhombesha
oya kuri nje oya
nawe
ubwo abamombesha ubwo se bareka none udusipose sibyo ngiye kwishinga y'amafaranga kandi bikorwa nayo kuyemo birahagije nubwo bidahagije cyane ariko none se muringeza mu myaka 40 nzanyikishobora gusaba muri nje kandi aha ngaha zirindwi none se zandwara nizigira gutya zikangira kronike yazo urumva nzaba ndi umuntu ndi umupfu ubwo se bwa butunzi bwanyu ntazabasugira ndi narapfuye
hari ikindi wongera ku kiganiro
njyewe ntabwo cyabura namwe mutugera hejuru ugerageze rwose mwerekana akababaro dufite aha hantu hose uri kurebesha amaso yawe kugeza hirya hariya bose baza bavoma iki gishanga noneho rero ingaruka ziratandukanye nk'ubu urabona mfite imyaka 45 ariko urabona wabona ko mfite nka 90 bitewe n'ingaruka z'ibiyuka ubu ngubu uretse iyo mibe yasagutse hari n'izindi nzoka ndanyine mfite nyinshi ziva aha ngaha ni ukuvuga ngo rero dufite ingaruka nyinshi abadamu bakarwana za tirikomunase ziva ku mwanda w'aha ngaha ni ukuvuga rero ko dufite rero ibyifuzo byinshi uretse ko tubura ko tubitambutsa mwagenda rwose mukatubariza ababishinzwe mukanerekana akababaro twe twabatuye kugira ngo nibura badukemura ikibazo cy'amazi
imirambi bibaya n'imigezi ndetse n'ibiyaga ivuburera na ruhondo cyo hamuhazi Rwanda rw'akanyarwanda
radijwi rya mega mbibutse ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo turacyarebera hamwe uko ikibazo cy'ibura ry'amazi gihagaze hirya no hino mu Rwanda kuri mikoro muracyari na ehwagira ubusa dusangira ijambo imaze kumva ibivugwa n'abatuye kamabuye kuri iki kibazo batisangije yanahaye ijambo bwana Jean Marie Vianney Murenzi uyobora uyu murenge nawe aratangira yemera ko kutagira amazi biteye impungenge
impungenge zirahari ko iyo umuturage akoresha amazi atari neza byo nawe urabyumva ko impungenge zirahari kwahavamo indwara z'umwanda indwara zijyanye n'amazi mabi ariko hari icyo dukora nk'ubuyobozi bw'umurenge tudufatanyije n'abajyanama b'ubuzima ndetse na centre de sante ya Kamabuye kumenyekaniza abaturage cyane gukoresha nubwo bakoresha amazi ya cyohoha ariko bashyiramo za siro ku buryo gica za mikorobe ariko nanone nubwo dufite amazi make mu karere kacu ka Bugesera hari ubwo gusaranganya amazi tukanabya hafi n'umurenge n'ikigo cy'igihugu gitanga amazi WASAC ishami rya Bugesera buryo akenshi buri wa kabiri na kwa gatatu tubona amazi mu murenge wa Kamabuye tugasaba abaturage ko y'amazi ya robine bayabika neza ngira ngo mwabonye muri centre ya mavomero rusange dushobora kubona amazi nyine kabiri mu cyumweru cyangwa se rimwe bitewe n'amazi bari kuye na pante aho amazi aturuka ava muri zone ngenda mu Rwanda rwa Nyarugenge kugira ngo azere yamanutse ngiruka nk'aka muri ngoma atangiye kuzamuka kampere muri pamba ya kabiri usanga ikibazo cya pante zamutse
uravuga ubuhaname
ubuhaname butuma tabona amazi uko bikwiye hano ikobemezo byabyo birimo birahari ariko amazi ni make ayo mazi aje rero iyo twayabonye abaturage twasaba kuba bayastoka gukora amazi meza ariko na cyohoha tugakoresha za siro kugira ngo batarwara inzoka n'izindi ndwara ziva ku mazi make
ahubwo abaturage bo batubwiraga bati ni nk'ubuzima bamenyereye
barabumenyereye ariko mu kumenyera
kutabona
amazi meza bitewe n'iya miterere nakubwiye y'umurenge ndetse n'amazi make akoreshwa mu karere kose ka Bugesera ariko hari ibisubizo birimo bishaka usibye gukoresha za siro ko niyo urebye no mu bipimo by'ubuzima mu mirenge igize akarere ka Bugesera ntabwo Kamabuye ari iza ku bantu bagaragaza indwara ziva ku mazi mabi ko byibuze n'ayo mazi ya kicyo abakoresha bumva za nama zishyiramo za siro ntibagire ikibazo bagira ariko tuvuye ko dukorana na WASAC katugenera umunsi umwe ibiri mu cyumweru y'amazi ariko hari n'indi gahunda yo kongera amazi mu karere ka Bugesera ayo mazi dukoresha ya robine cyangwa se ya WASAC atuka mu ruganda rwa Nyarugenge ni mitoki 3500 kire ngo hafaranga agakoreshwa abaturage basaga 400 mu karere ka Bugesera hari n'imigi ikomeye hari n'ibigo bitandukanye bikenaye amazi rero akarere ka Bugesera kafashe izindi ngamba no muri agonda kuzana imyaka yo kuha abaturage amazi hari umushinga wa Kanyonyomba muri Gashora sinya mujya mu bumva cyangwa umwana na usuye Kanyonyomba izatanga metro 2500 ku munsi byiyongera kuri ayo 3500 dufite bya Nyarugenge oredo ubu ngubu 2500 biraza uganda rwaruzuye ariko kapasite yo kwakira gushyira mu bigega bijyana mu yindi mirenge niho hari hakiri ikibazo ubu hafatwa 2500 ariko avuye Gashora ujya Nyamata muri Mayange hari umuga ku kigega kinini cya kigega kizajya gifata ya mazi avuye muri Kanyonyomba cyatange mu mirenge itandukanye inyongeraho noneho urwa ruganda rwa Kanzenze narwo rurangiye n'umwaka utaha 2020 rurangiye utanga metro 40 ku munsi 3 bijye muri Kigali ariko 10,000 za Kigali wacu mu Bugesera ubwo nabyo bizatuma ya mazi yavaga Nyarugenge ajya Nyamata azaguma hano
ndumva hari ibintu by'ibyizere
yes.
ahubwo igihe bitaraboneka hari n'abaturage batubwiye bati kunywa guteka bango tate
ibyo nababwiye ko dukuka ukangura mbaka n'abajyana mu buzima mu gukoresha za siro kandi iyo siro uyishyize mu mazi mikrobe zirapfa ariko twanibutsa nyine ku buzima bw'umuntu ninda kumirwa unamutsa no gashya mu na siro akanateka icyo byongera
mwebwe mukabona iriya gahunda ya guverinoma y'imyaka 2017-2024 nkuko bavuga ko umuturage cyangwa se umunyarwanda muri rusange azafite amazi meza 100% bizashoboka
birashoboka cyane ashobora cyane kuko nkuko nabikubwiye niba dufashe metro 3500 zihabwa abaturage 400 mu karere ka Bugesera tukongeraho none ibyo 2500 kuko niba byiza Kanyomba ashobora gutanga bikaba 700 bikaba none tuyabona rimwe cyakabiri mu cyumweru nitwongeye bya 10,000 bizaza n'undi mu Bugesera muri rwa Rwanda rwa Kanzenze birimo rwubakwa bizatuma byibuze buri munsi umuturage abona amazi akanayasitoka
ku muturage ubu ngubu wataye ikizere mwababwira iki
abaturage ntabwo kuri guta ikizere kuko tuganira kenshi no kuba byibuze ubu tuyabona rimwe mu cyumweru cyakabiri mu cyumweru nabyo aricyo byabagaruriye mu kizere kuko numva rero bashonje bahishiwe ibikorwa remezo birahari mu butaka ikibura n'amazi ahagije kandi amazi n'inshinge ku ibyo zo nganda zombi zihari zirimo zikorwa rumwe rwanuzwiro akino guhita ko amazi akwira mu mirenge yafataga amazi yazo niyo kuganda rwa Nyarugenge nkiza ko mu mezi abiri atatu hari kizaba cyazamutseho uyu mwaka ukajya kurangira n'umwaka utaye njye mu mezi tugiye kwinjira ni 2020 izarangira mu by'ukuri akarere kacu ka Bugesera cyane umurenge wa Kamabuye ikibazo cy'amazi gisa n'icyacyo
mu kumva uburemere bw'iki kibazo dusangira ijambo yanyarukiye ku kigo nderabuzima cya Kamabuye twahakuye imibare y'abahabashije kuhivuriza mu mezi abiri ukwa gatandatu n'ukwa karindwi uyu mwaka wa 2019 n'indwara zishingiye ku mwanda twayihawe na Bwana Christophe Mukizi umuyobozi wungirije w'iki kigo
imyero bitatu bishize icyumweru cya mbere twatangaga abana batanu abakuru batatu igikurikiyeho tugira abana 11 abakuru batanu igikurikiyeho tugira abana 11 abakuru batandatu ariko iki kibungo turangijeho ngo ni icya kane dufite abana 28 n'abantu bakuru bagera muri batanu kumva ko imibare irazamuka uko amazi agenda abura niko imibare izamuka
mbere byabaga bimeze bite
ubundi mbere no kuvuga ko yaba n'imvura iri kugwa cyangwa se amazi ari kuboneka imibare urabona ko iba ari 4, 3, 6 iyo twagize abantu barenga 10 icyo mbare yazamutse icyo gihe hari ikibazo cy'amazi ariko urabona ko byigaragaje ibibazo by'amazi byo birahari cyane rwose
indwara mukunda kubabonamo ni izihe
indwara dukunda kubonamo cyane ni indwara z'amibe nizo ziza ku mwanya wa mbere urebye ziba zifite nka 90% n'imibare yo muri uku kwezi kwa gatandatu dushobora no kuyibona tukareba uko bimeze kwa karindwi peto dushobora kuyibona nayo tukareba uko bimeze ariko indwara za mibe nizo nyinshi cyane ntibarebe nta kibazo dusizeho turebe ngo laboratori ukuntu zihagaze ino laboratori dufite amibe abantu barwaye amibe n'abantu bagera muri 84 abandi barwaye tirikomonasi ni 7 nta zindi nzo kubona zabonetse na izo ngizo reka amibe ifite 40 biri hejuru ya 90 ushobora guhita ushyira ku ijana ugahita ubona ko amibe iri ku bantu benshi cyane
byose bigashingira ku mazi mabi
bo bishingira ku mazi mabi urebye kuko n'uyu bw'umuntu ngo karaba amazi
wigeze ugeraho iyo cyangurere
nagiye nasanze bari kuvoma
twakoze research tukoranye n'abantu bari muri stage bavuye muri kaminuza
muravuga ubushakashatsi
nubashaka kuyayungura n'iyo yayungura ntago bikonda ukoresheje bira bitapiwa urayayungura ukabona nta naca neza urumva ko namaze ari concentre mu bintu by'umwanda bihari mu mwanda mwinshi cyane twagerageje no guhamagara baratubwira ngo nabo barabikoze hejuru peut-être muri RBC ashaka kuba nabo baraje kuyagerageza bakayapima bakayareba ubona nari amazi ajya kumera nk'ahafashe ukuntu
icyo nibaza noneho kwa muganga iyo ibibazo nk'ibi ngibi bigeze ku baturage kandi n'ikigo nderabuzima mwegeranye n'aya mazi mwe mubyifatamo umuti
uko bigenda tukomeza kwigisha abaturage isuku nyine abashoboye bakabona amazi meza bakayakoresha cyangwa nibo bakoresha nano amazi ariko bakaba konsiye kutayakoresha ngo bintu bijya mu mubiri ndani cyangwa se uburyo bwose bwo kuyasukura bakabukoresha
ntabwo bagiranye ingaruka mu buryo bwo kubura ayo mukoresha ku kigo nderabuzima nka gutya
ku kigo nderabuzima bitugiraho ingaruka ariko dufite uburyo tubikora aya mazi iyo yavuze tuyakoresha dukoropa hasi gutyo ariko kumesa nk'ibintu cyangwa yo kunywa iyo bigenze gusatsiyakora nyine birumvikana bikaruhuha kuko dufite kampani hano ikora ibintu by'isuku birumvikana bitanga amafaranga menshi ikajya ijya kuzana amazi yakuye kure ikayaduha kuko aba yaragiranye amasezerano kurumva ko ari nariya bwoye kugira hano bihenze ariko kubera ko bigomba kumekinga ashobora ko hano kwa muganga nibura hari icyo turusha abaturage amazi bayakura hari uruhuha akaba yabahenze
amajyambere duhora duharanira ni kagatambwe ka buri munsi ka buri kwezi ka buri mwaka gahunga ubuzima kaganira
mu mujyi wa Kigali naho ntiborohewe reka twumve abatuye mu murenge wa Kanombe duhereye ahitwa mu Busanza
Bravo. Bitte.
Amakuru. Aya mazi.
25.
Injere kandi gura 250. Mu mujyi wa Kigali. Ubwo mamwe yavunye.
Kigali mu Kazagari. Cyangwa Kabeza.
Nge mu yavoma ku buntu mu kaza mukayagurisha 250.
Aya turayagura.
Mu yagura ngahe?
Eh?
Yagura ngahe?
Hagiye agura kuri Sentare.
Eh. Aba bikoreye bari kuva hehe buri?
Mbishanga.
Eba bavuye kuvoma nyirakana?
Eh.
Ubuntu twumvaga ahubwo ko amazi ari nk'ubuntu.
Ari abantu bigeze ubona bari kuvoma mu ikarese y'ahantu banyuze. Guturuka rugura hari robine. Aho manutse hose. Igipangu kiri mu robine gutyo gutyo. Na nini robine? Ayinde ya robine. Murenge wa Kanombe dufite ikibazo cy'amazi gikomeye cyane. Hashize igihe kinini tutayabona.
Kuva ryari?
Eh, nguhera nko mu kwa kane pe. Amazi aza gace kamwe. Kweni tu yabone
dusobanure neza bigenda bite
nyine umuntu abafite igare rye mu rugo akabigira nk'akazi akajya kuyashaka kugira ngo abaturage babashe kubona amazi yo gukoresha no ku murindi ni gasogi hose ari gihagije kugira ngo abaturage babone amazi
niba mbyumva neza rero hano ushobora kuza ugashinga business yo gucuruza amazi
birumvikana
ikunguka ku munsi ushobora gukora ntanga
biterwa nuko wacuruza kuko aha abantu bafite amagare niko kazi bakora ushobora kubyuka nka saa kumi cyangwa saa cyenda ukajya gushaka amazi
hari ikindi kitumvikana mu mujyi wa Kigali kubyuka saa cyenda saa kumi ujya gushaka amazi nabyo ntabwo byumvikana
nyine uba ugira ngo wigwe ngo urebe kubona amazi n'iwawe nsi ko hafi aha ntawe ufite uyakura agace kamwe niko kabona amazi rimwe mu cyumweru
ubwo nanone ikindi kitumvikana kumva ngo mu mujyi wa Kigali injerekani y'amazi iragura 350
iyo tugize amahirwe n'uwagiye kuyavoma akayabona kuyagura tuba tugize amahirwe kuko umuntu udafite ubushobozi bwo kuba yayagura ajya mu gishanga nyirakanamba
uyazanye nabwo ashobora kuyagurisha nyirakanamba
aya nyirakanamba nayo ashobora kuyagurisha
iyo agura gute
agura iry'itanu cyangwa 200 ugura igare gahamwe umuntu akazi kugira ngo ubashe kubona uko utera imbere
watubarira ukatubwira uti kuva ntangiye gucuruza amazi nakuyemo aya nanya wabuye
ngewe ntabwo natangiye gucuruza amazi kera uretse ko nabonye ikibazo cy'amazi gikomeye nanjye ubwanjye nayaguraga 300 afata umwanzuro ntiwagura igare ariko ko nanjye natera imbere
ku munsi ushobora gucuruza ntangahe byagenze neza
Nicuruje neza. Nka bine.
Ibihumbi bine?
Mhm. Ukaza no guhemba nyine uwo watuma. Ariko ubwo se njye nyine ucuruza amazi ahanga.
Ndabona imirongo myinshi y'abantu bagiye bari.
Umuntu wese bafite amajerekani nuko busanze ubu yabuze n'uyu munsi ubu yabuze.
Maze kabiri nta karabo. Ubaze ubujye ko nabanye na kanama.
Umaze kabiri udakaraba.
Aho bita nyirakanamba hateranira abatari bake bashaka amazi mabi kubera kutagira amazi meza dusangira ijambo naho yahageze.
Hamze.
Salama cyane gusa wange.
Salama.
Meze neza
se. Yego yego. Meze neza.
Fresh kabisa.
Dore mbasanze hano ku ivomero ngo baryitanga iki?
Iracyo ku kinamba hanga.
Ku kinamba? Nawe waje kuvoma se? Umwe yavomye mu gihe kingana iki hano?
Yego. Kimaze imyaka myinshi cyane.
Imyaka myinshi ni nkingaho ubwo.
None se ibaze imyaka mfite nyine nawe.
Ufite imyaka ingahe?
Mfite 40.
Mu byibanze mu yakoze cy'amazi.
Ibintu izi byose bikenerwa mu amazi, ayo mazi nyine arabikora.
Aha niho bitanga iki?
Yes, kanamba.
Aha naho se ari mu kagari ka Busanza. Aya mazi mu yakoze iki?
Kiratekeshe.
Ikindi?
Kanaya.
Mubanje guteka se?
Aya abateka ni bake.
Ako se mujya musaba ubutegetse amazi neza. Dusangire jambo yasoreje ahitwa Samuduhanaho muri Kigali yahasanga urujya n'uruza rw'abakeneye kubona amazi.
Muraho. Amakuru. Amakuru. Arakomeze? Ndahabona mwaje kuvoma. Ari kuboneka se?
Amazi.
Amazi. Ubu mwaje nka ryari?
Saa
10? Saa 10 se mbona saa 10 n'ebyiri z'ibura iminota nk'ingari. Ok. Ninde ugurisha amazi? Hey, gira hino. Niko boss, nje nitwa Eric. Ndo munyamakuru. Hari ndi kureba ibibazo by'amazi. Hari injerekani iboneka gute igura ngaha?
Injerekani igura amafaranga igice cy'icyo.
Ni menshi se?
Amazi yaraza. Urayibona injerekani ubundi nuko wenda ari umukobwa uri gupompa. Ubundi ari nk'umusore injerekani ntabwo irenze umunota gupompa.
Tunaho amafaranga agura ayo mazi?
Amafaranga agura ayo mazi nyine bitewe n'abaturage kuyabona nabwo biba ari ikibazo, ariko kubera ko aba yarashyizweho na komite y'umudugudu uyabonye arayazana, utayabonye nawe tumuha amazi ntabwo byatuma tutamuha. Akazayazana igihe yabonye.
Aya mazi yabonetse atene
no? Ni ukuvuga ngo aya mazi uko yabonetse, yabonetse ku nkunga za leta kubera ibura ry'amazi. Nyine hari uburyo batanze imashini ziyakora, buri murenge bakajya batanga aho bagomba kuyashyira. Hanyuma uyu murenge rero wari wahawe ibyuma bigera nko muri bitandatu, ariko igisigaye ni iki? Ibindi byarapfuye, bakabura uburyo bwo kubikoresha kubera ko nta kontrole yazo. Hanyuma iki ngiki baravuga ati gifasha abaturage benshi, gifasha abo mu Busanza n'abo muri Samuduha. Reka bakiriceho, dukora gutya tukavirisha ku murenge. Iyo gipfuye umurenge ukora mu isanduku kuriya yandi tuba twabonye, wenda bakaba bakomaho n'andi makeya, ariko tuba dushinga n'umutekano w'abaturage kubera ko hano harwaniraga abantu bamwe bagapfa, ubandi bagaterana ibyuma. Buri gihe hagomba kuba hari umuntu uri gucunga umutekano aho, kandi anavomesha ayo mazi ku giceri cy'icumi kitaboneka. Ariko uje atakibonye ntibyatuma atajyana amazi, ngo ni uko atakibonye, cyane cyane n'umutekano tuba dushaka.
Ikibazo cy'amazi ariko muri rusange kirakomeye.
Kirakomeye muri aka gace, amazi aka gace gashoboka. Niyaje abayabona ni bakeya, ntabwo agera kuri bose.
Ukabona abakunda kugana hano baza kuyagura ni abantu bameze gute?
Ni abaturage baciriritse badafite ibigega, bafite nka za robine, ariko kuba badafite ibigega ku buryo n'andi makeya azayatajyamo. Ariko abifashije bafite ibigega na ya yandi makeya azajyamo, wenda bavoma iyo hashize iminsi nk'itatu cyangwa ine amazi ataza, ariko iyo amazi ari maze nta kibazo bagira.
Ndabashimiye mwe mwese ku musanzu wanyu mu kiganiro cya none. Abadukurikiye namwe ndabashimiye, mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ku Ijwi rya Amerika. Mwari na Eric Bagiruhusa, reka tuzasubira ubutaha.
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.